junk you supply. Hey, supply.
Madman, do your own the mix.
Oh yeah, can cheat it is a Wi-Fi. Can cheat it sin okay. Can cheat it kupanda kushuka kufunga milango. Mamba free. Can cheat it mo city. Can cheat it snati key. Can cheat it kila nikimba moon sky. Kwenye key. Asa juwa na mpenda ndo anafanya makusudi. Ananiachana kwenda kini misi anarudi. Asa juwa na mpenda ndo anafanya makusudi. Ananiachana kwenda kini misi anarudi. Hakini misi vese mesi vingi na kubloku. Wambie ndugu zako kunitashie mfulu stoku. Kani chiti, 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 kani chiti.
Ulisema unanipenda umeni mwaga. Sina kitu sina do. Na mixa kunidhara ukanyona mimshamba. Kawafata mabisho. Zile pesa zote lizo kwanga mbwawe. Nige jichanga changa saving ye kwa nageto kisewe.
Kanichiti, kanichiti. Can cheat, can cheat, can cheat, can cheat, can cheat, can cheat. Ukaleta mapozi, kisa matozi, kisa matozi, 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 matozi. Ukaleta mapozi, kisa matozi, ukaleta mapozi, 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 mapozi.
Abuza boy, anjakatizi, a manager konde boy, konde boy.
Diallo. Yomba soja mama, aji mapesa na sanga, niga ereva wa mko.
We, Mundi Striker, amepika tujo, tena, we, twende waone.
Boys kila ba, chami, kwangua unabaya, na meneja ringo.
Muziki, paka kitani kwako.
Chunky Supplier.com.
Na leo tujo kapi jatina.
Ra! Chunky Supplier!